kiba kyabaani kimanye nti okugwako kwago kwe kuyingirako omwezi gwa Ramadhan. Kye la mahalata wali kubuusa buusa kwatyo Allah bwe yamuteeka ntya. Ibaadi ez'enjawulo zonna zikola tuzeeterekeraterekera bwe tuba tugenda okuzikola. Ibaadi ey'ekisala teekateeka olunaamanya nti ewusungu tasobola kuyingira mu ibaada ya sala wailla nga yeekeseteese ebimwetaagisa okuyimirizaawo sala amazebi naamanya waagenda okusaagira Allah yakugamba nti ya ayuha allazina amanu abange mmwe abakkiriza kulu zinnatako endaku zimasi mbanga mugenda okusaala mwambale bulungi mbale bulungi mweteeketeekere ibaada yammwe emisala. Ya ayuha allazina amanu idha kumtum ila sala fasilu mbanga abakkiriza bwe mbanga mugenda okusaala munaabe. Natulaga engeri gyetuteekeddwa okunaaba ebyonna Allah bitulaga okulaga ewuzu tigifuna okunaaba omuntu w'anaabamu oba tulina amazzi wota ya mama kuba kwegengeratekera ibaada gyogenda okukolesa. Maka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dogan omusinga afune ewuzu nagenda eryekiswala oba neyeteekerateekera ekiswala Allah amuwala nti alimbagirimu okutuusa bw'amaliriza eswalayo soka soki siwafunye ewuzu nagenda agiraki nebbanga lyamala ku mulimu gwe afunye ewuzu yesaawa ttaano afunye ewuzu ssaawa mukaaga n'abeera ku mulimu gwe kimanyi essaawa musanvu eziwera tinagenda kukolaki Allah akutaala nti alimbagenyibe okutuusa lwamaliriza okukolaki era Allah mutwala nti ali mu swala. Ebyonna bifuna kwemuva kuba kiyeketeteese agenda ayimirizawo ibaada olusala onosanga ibaada ya idda era muzuuka muzakulutukeeno nagigwamu wabula walillahi ala nnaasi hijju lbayt man istataa kati obusobozi obwo obaamu obwobulamu ndimbo mulamu gunaasobola okutambula kugende kukola kijja nosobola okwetoloola nosobola okuduka sasa nemaluwa ebyo byonna omuntu abifuna nga tanaada yakijja kyavamuomu Allah waba agenda okukola ijjaako asoka akole umura bwakola umura ngaagikoze mu biseera ebyobuvunaanyizibwa la umura neyeyambula ekiseera nekituuka ekyolunakuwa ijja n'agenda bifaawanuyirwa ejja olwede yamaze dda okukolaki okutuukawo yalambuddewo kyagenda okukolera waagira akimanyi n'ayogereza nenga gwayogereza sike mukyala ali mu maka n'agenda abuuza gundi n'abuuza ku gundi n'agenda abuuza ku bofiobe n'abuuza ku baŋŋanda bakwanana batyabo basaana okuwasimwamu oba tebasaana maka ago gasaana okuyingirwamu nzaalemu abaana oba nejja katumba yetegereza niyeteekateeka agenda okufuna omukyala omuteka kubanga ibada gyagendamu ebyo byyetaaga bona batabikomye munsi era kijja kumaliriza nga bonoowolesa kufaa nga teweegeseteeza ekijja kubira mwana kadhalika ramadan ne ramadan eno gyolaba allah agiguwa okunganyula mwagaani okutuuka mu ramadan weteeketeeke tweteekateeka ki tusooka ekikumi kyetweteekateeka oluwasu imaaniya okulongoosa okukkirizaawo olw'ekisonga nti abagenda okusiiba bantu banjawulo tulongoosa enzikiriza zaffe mulimu ebintu bingi ebiringidde mu nzikiriza okuva lwe twasiiba ramadaani okutuuka olwaleero tetaga okwessa omujja tobola abasahaba ridwanullahi alaihim bajjanga bannaabe taalaw nu'minu saa bange mujje tukkirizeemu allah waffe neyeba essaawa ki naye okukkiriza okwo kwe bategeeza tebaali bakkiriza kubalwerebeye babadde bakkiriza ekitukani gundi abeko kyasomesa munne wabaddanga kuya akomewo wabaddanga yadda akomewo alina kutandikira ku mbeera eno ey'obugaya katuzza kuwatu lemaaniya wagara mabaani eyogerwa era alibwa ku buddu nga yakkiriza allah okukkiriza obwannama ddala okutali kukkiriza kwakwegwanyisa ya ayuha alladina amanu abantu abakkiriza kutiba alaikum siya bagambe musiibe alla yamala emyaka kumi n'ebiri ng'amaze okutuma omubaka we muhammadi sallallahu alaihi wasallam niye abasajja abo be yatumamu omubaka allah teyabayitako bakkiriza okumala emyaka kumi n'emeka akyaseetinga abantu abo batuuke ku ddaala eribasaaniza okubayita abakkiriza emyaka kumi n'ebiri nga allah ajja akuba emitima gy'abantu abalaga kiyama abalaga okufa abalaga okusuukizibwa abalaga okufuna empeera bwe baamala okutereeza nga allah alabye nti abantu abo bafunye enjawulo nabagamba musenguke muve e makka mugende emanyi omuntu alaba ekintu ekyatutunulaku ekintu kimu yalowooza nti olwokuba emakka tebalina butebekemu kyekyokka ebintu bingi ebiri mukukola kusenguka mulimu ebigezo onokkiriza oleka abaana bo onokkiriza oleke mukazi bo okubanga yaganya okusirabuka onokkiriza okiiwe oleke emaaliyo kubanga allah gange situkogere allah kuyateeka basahaba ku lefe eyo ne baleka emaali yaabwe gye baalina yonna ne baleka amaka gaabwe kubanga mukama waabwe abagambe nti mugire eki kabonero akaali kalaga obukkiriza bwomu kabonero akaali ak'okuteekateeka ani agenda okulwanirira eddiini kabonero akaali ak'okuteekateeka tesola gye baleeta ezzaka gye baleeta omusajja ono anaasobola okukiyingirako allah yalabanga basaana era ne baleka amaka gaabwe agaali amalungi ne baleka emaali yaabwe gye baalina ne batambula ne bagenda emadiina gye bagenda okukolera siteeti yaabwe ey'omusiraamu ne batuula naye nga baavu abo badde abagaggawa emakka nagati bamu mumaali omutambula
takula n'atamagamaga n'atabala kitya n'agenda nga talinaka. Alaga nti bwe mbagamba nti ekhuruju awekutulu amukusako, singa mwobalamaga ti abande mukulume abande mwese mafaaluhu illa kalilu batonunya basobola ekikola. Niye abasiramu bakkiriza ti Allah waabwe gwe bakkiriza abagambi ye yabawa emmaanyi eno nti mufulume mutambule mugende Madina. Yasooka mbagwala Habashi ne bagendanga baloni ba Uda abajja abasota abajja abatuuze mu Makka n'abajjima Habasha n'abatwala Madina ne bagenda ne basangayo bannaabwe bwe basinkanayo ng'ebyo bigezo byakubalaga abamu basaana okuba abakkiriza oba so nga ffe abaliwo olwaleero obeera n'omulimu gw'okola lwakati omulimu ogwo munnanga omusiraamu tugira ti tebukukkiriza guveemu olaba ng'abakusi abangula n'akola ntyakize ekyakoloolesa buli bujuli naye bali Allah yabagamba kufuluma mu maali yaabwe gye bapakasizza eya halaali waabwe lagati maali webanga obusiraamu bugani lwabantu bano be bajoonyesa muveewo bugenzi ne batambula ne bagenda e Madina. Allah abateekateeka okubeera abakkiriza abalina bajjala bwewala okubateekateeka ebatuuka e Madina bamalayo emyaka omwaka gumu omwaka ogwokulinda abaga nti ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum ssiyam abanga abakkiriza abatuuse e Madina musiibe baali basaana nga Allah alaba nti abantu abo ibaada zagenda obbalaalikako banyirizo oyinza okukola ibaada nga siyo nga tokinatuuka mu abo abateekeddwa okukola ibaada eyo kati twekeekateeka kubanga tugenda kuyingira mu mwezi ogwa Ramadhan nakutagamba man saama ramadaana imaana lakini atandikirako muntu asiba ramadaan nga mukkiriza kkiriza okulaalikwa kw'okusiiba agenda kusiiba ayagala mpeera wa Allah. Ebiseera bino byalimu agati Allah mpe nkuko ku ramadaan agyetegekera azza obujja obusiraamuwe azza obujja obukkiriza asobole okuyingira mu ramadaan nga mujjo asaana okusiiba. Kyovaolaba bingi ebikolebwa essaawa eno eya Shaaban omuntu azza obujja obukkiriza aliwa ennaku zeyalya mu ramadaan ng'abadde tannabakola kusiiba akubiriza mukazi we tumama w'abaana wali ennaku nga sinalaba bw'osiiba oyagala ramadaani ekusangikira ramadaani enkazi n'ateekerateekera mukyala we embeera eneemusobozesa okuliwa ennaku ze amwagalize ekirungi ddala yateekateeka ramadaani enkadde erimukusanga ramadaani empya erimukusangawo ramadaani enkadde ena kusangawo ramadaani nkadde n'aliwa munnange lwisaabiisa obusobozi nga sirina naye kati ate obusobozi mbulira kandiise nali wakusiiba nenkola obulwadde bulwadde bwe nafunanga tebunsobozesa kusiiba kanwane ramadaani ejyeremekola ki kunsanga nabbanja eyo kandi naliisa yeetegekera yeeteekateeka okuyimirizaawo ramadaani ja mu kweteekateeka oku mukyala w'omubaka kyokulaba yagamba nti enasi twasibanga ennaku zaffe zetwalyanga mu ramadaani nga tusiiba nnyo mu Shaaban nga tusiiba mu Shaaban ramadaani ese tweteekateeka nati mulagamu musibe olunaku olwokuna, musibe olunaku olwammande, musibe olunaku 13, 14, 15 mumanyire Ramadhani egenda okujja nga toli mupya mubagenda okukolaki okusiiba. Olw'ensonga nti embeera ey'okusiiba ogyetegekedde kuva mabega. Ramadhani eri bwe jakuwaako olina ennaku zewasigalongirati osiiba okutuusa n'olwokusaala. Ka tuzza obujja obukkiriza bwaffe, tuzza obujja obukkiriza bwaffe. Omusiraamu alina omukyala gwataawo obwayagalamuwo, ensobi ozitegedde wazikola nemahabu salamateka girongosi nga tonnayingira mu kiki, kubanga atakibo mina zambi kamanna zambala, singa olongoosa neweenenya ku zambi gy'obadde olina Allah nkutwala nga atagira nga atalikola. Kati yokuula bafaayo alabe nayingira atya mu Ramadhan nga nina omukyala ono nga tusaamu woogwa kanyegemuwo okwetegeka obwo kuba istihdadu limaniya, tutegeka obukkiriza bwa tuyimirizeewo ibaada ennene gyetugenda okukola, tuyimirizeewo ibaada ennene ekyetuyina noonya biki ebifuula obuntu obukkiriza. Simuli musiraamu timukkiriza, simuli musiraamu ntabeera muki, wabula buli mukkiriza yenna aba musiraamu, kubanga lyeddaala lyoyitamu otuuke kuli yeyawakumu. Naye simuli mukkiriza nti abakumwanjera, simuli musiraamu ntabeera mukkiriza. Kati nga weenoonya ndi musiraamu ye byebitende ebyobusiraamu mbirina, obirina otya? Nagamba ti la ilaha illallah ndi musiraamu. Naye waliwo ebijja ebiyingira mu la ilaha illallah ebikyaganya okukisiba okubeerawa awamu, nina okubyebijjamu, nina okubyebijjamu bwe tolaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba sahaba gwebayita Muaadha bamualaba biraja agenda okwaziira nafunamu mumbeera mumutima akantu akatali kati kebayita akasajja mutima omusajja omufirika yayaziira kati ngaalaba kiye yalibadde asanga okukola ki nakukulaka kale oyo gundi yava jingi kale yava jingi kati yagenda okwaziira mumakka mutuluma. Nabbi namuwulira namugamba nti ya Muaadha, okyalina obukambiri mu mutima, tonnaba kusiramuka obusiramu kulenye, kufulemu kalowooza ako nawe oyinza okuba okalina, tegerekana kufunamu kirowooza ekyo nti alabye biraali, alabye biraali agenda okwazi biraali simuki simuwalabu kangaalaba emabega waabwe eriyo abawalabu ab'ebikiibwa abakola kimwe mwandibudde omuki omwaziinyi ne omubaka yamugamba ekigambo kimukyabiraali okyalina obukafiiri mu mutima naye nga gwagamba alabye kwani omubaka kitegeregana ayeki ku mubaka niye afunyemu embeera erowooleza mu mawanga alinajja okubeera omusiraamu wennama ddala embeera yo gyesooka okulwanyisa nga tonnayingirira ibaada kitegeregana gyesooka okulwanyisa z'obukkirizaabwe obujja bwe tolaba Allah subhanahu wataala yawa ensonga ennene ezitwala nti gundi alimu okukkiriza yagati intuti'u llaha wa rasula, singa ddala mugondera Allah ne mugondera omubaka we la yalitkum min a'malikum shay'a, mwandibadde bakkiriza abannamaddala emirimu gyammwe sandigisazza bakyasaza baganyufuka abakkiriza ne Allah yawe bitendo ebyomukkiriza omulungi yaluwa agati innama almuminuna alazina amanu billahi wa rasuli abakkiriza babaluwa innama almuminuna alazina iza dhukira llah mukkiriza yo allah bwayogerwako wajilat wajilat kolobo katwisa obujja tusobole okwolekera ramadan wetegekera essala bwe tulaba allah bwe yateekateeka ng'ateekateeka basahaba abaaliwo abantu bonna okuva emabega okuva ku musa kuva ku ibulahimu n'abalala bakyalanga essala era kaanmeka tezasuka ne basaala essala nga balina ekizibu gundi we yafunanga ekizibu ng'agenda asaale rakaazimmeka biri nga yeegayiriza allah allah waatuma omubaka muhammadi yagenda okujja ng'abamu ekyo kye baali bamanyidde era naye n'abalekere rakaazimmeka kusooka basaala bbiri waita akaseera nga allah alaba ebbiri abaddu bakijjundidde tezikyali kizibu gye bajaki gye bali n'agamba omubakazi bagambe nti allah essola eyazuuli ayogeddeko erakaanmeka nga bbiri zokka kubanga olwega ebbiri baali basadde nga bazirina bayanguwa okukola ekyo allah subhanahu wataala kyabagamba nokye shaabaani ono wakweteekateeka tufune tuyingira tutya mu mwezi ogujja ogwa ramadan tebanyini gwo tugenda kuyingira nga tebananyini gwo oba tugenda kusiiba busiibi ng'abasiiba ebasiiba bwe tunasiiba obusiibi ng'abasiiba ebasiiba tujja kuba tukwakwaganyiddwa omuddu olwaleero mulabe tubiisa ku basiraamu weteeketeeka obateekereteekere obaiki ennaku zino bbiri ensawo z'omuteereza nge zino ebbiri zibuze mu maali yange kaalisa kanzijemu omutemwa ngutegekera abaddu abo we banaatuukira okusiiba balye ku maali yange enniya yo nga nnungi otegese ekiikyo otegekera n'abaki n'abali naye olwaleero ojja kusanga abasajja abali eyo bagembaweereza dda omutemwa gw'emaali yaabwe yakuliisa ki tegeregana abaffe bo bafaanira batya tekibeetaafu bona tuna mandera aliisa emiziki kyemeka waye olwokuwaita house bade abeenakasera abawa ayina emiziki gyegitali ebi naye nga bonna olwaleero amanya nteekeddwa okufulumya obukadde bwa ssente bwe buti naye bugenda kuliisa ki abantu abagenda okusiiba bafune gwe banaasiibulukukira n'abategekere emmere n'abategekere ekyokunywa buli omu n'afuna ne baba ti emmere kiro ekikumu ataano kyetwagumbya ebibi ezimala nakalali mwongereko twakuba nugagga nnyo la ayinamu enniya gyanuulira nti oba olyawaako naakalaga allah kenkange la yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha allah takaka muntu kuwaayo kyatamuwadde oli bw'aba asobola okuwaayo ensawo ezo ng'ate n'amakomera agawadde kubanga bagenda ekigo ne batwala ensawo z'omuceera 20 ne bagenda mu apa ne batwala yabiri ne bagenda mumakiso ne batwalayo 15 ne bagenda mulimanji nga mukyera akutaddeko sukaali abamuwadde obuwunga abawadde butta abawadde
bali
naye nga mukomera eyo kyali kyalinayo mutowe kitegeregana naye anoonya ki wama li ahadin indahu min ni'matin tukiza kyemuntu yenna wano mu nsi akola omulimu gwakola nga kuyinza okusasulako kwebyo allah byajje byakuwadde ela bitigaa wabula buli akola akola anoonya kusiimwa wajhi rabbihi lala rudawaa okola oyagala allah agiriki akusiime nateekayo emmere yo natalondoola nakulondoola wabula abuuza abantu baalidde baalidde alhamdulillah abantu baalidde baalidde alhamdulillah lwaki yeteekateeka okuliisa okwo kulina obukkiriza kwe bwongera ayuhannasu abanga abantu ati ekisosala musaasaanye nnyo salaamu saasaanya nnyo salaamu wasilu l arhamu muyunge nnyo eŋŋanda wa atimu ttaama muliise ku bantu wasallu wannaasu niya musaaleeko ekiro ng'abantu bazzeeki ebyo bye mukola muba mweteekerateekera ejjana ya allah n'agamba tadkuluuna jannata rabbiko bwe munaakola ebyo mujja kuyingira ejjana ya allah wammwe bisalaamu nekyokoze okugyeteekerateekera kadhalika shaabaani ono bye tulimu tweteekateeka tugenda kuyingira kujja mu ramadaan nina kukola ki obukkiriza tuzimba buzimbe obuzimba n'emirimu gyo gyokola obuzimba n'okusaba allah allahumma habbib ilaina al imaana allah twagaliza obukkiriza sikyekyokka wazayinuhu fi kulubina tukusaba obukkiriza obwo obututeeke mu mitima gyaffe omakubeera abasiraamu bakkiriza baki ba lulimi wazayinuhu fi kulubina wakabbihi baina alkufra allah tutamisa obukafiri tutamisa ennyo obukafiri walfusuuka tutamisa obwonoonevu bwe ba nkoze ensobi ntegeeza kino kiki kikyamu nneme kweyumirizaamu kyekumirizi neme kwewaanira ku zambi wabula mumanye kyenkoze kikyewaa olaga okusaba allah akunywe habbib ilaina al imaana allah twagaliza obukkiriza bwona omusaba ajja kukuwa kola emirimu eginaakutuusa mubwo weewale ekinaakujja mu bukkiriza obwo obukkiriza si kwewaana bwewaana nze wabayiza obukkiriza aa bukkiriza oteeka okukukolerera obufune buba mu mutima n'olaba ensobi nti nsobi neweerabanga buli kisaawa olaba tolina koolina abakisaawa olaba abantu nga basaala nze naasadde abantu nga bawaayo nze mpaddeyo bukisaawa olaba wekkakkanya tolina kyowagide ekyo kyekikuumira obukkirizaabwo n'okola ekinaabwongera osobole okweteekerateekera omwezi gwa ramadaani kubanga allah yakulaalika ku baddu bakkiriza teyakulaalika ku buli musiraamu aa obulaga ti ya ayuha alladhina amanu abanga abakkiriza abanga abakkiriza emirimu egyo allah subhanahu wataala gyatuokola si nyangu tutekwa kubanga twekerekateeka onoonya kyonoolya mu ramadaani kyenaaja ngenda kukijjawa amin halaali au min haraami maama wange anaalya abaana bange nze naali saakoddiku musiraamu asiruukuke nga allah mpadde asiruukukidde ku kasente kange akatono kenjira kennina nga kanonyeekero z'obuceera 25 nziwoku kale balinaalya kwezi era wezinakuweerawo nga webali bati omwana waalinje naawe olinje nakalaala mu mukwano gwali nga balya mu maka gaabe tweteekeratekera tufune empeera kyobaola batukola nnyo tweteekera komedi kiba kiri kyetuva tusaala nekisuka ekyo entulekondulo netusaddaaka netusiiba netukola hijja tunoonya nkomerero erigerikkola tulina gyeteekeratekera wano n'emirimu bwetu tetugyeteekerateekera tusobole okukituukako nga tuli abantu abasaani okukikola tulina okubeera mu bantu allah bagamba nti amilatu nasiba tasula naaran hamida eri abantu nga tukola ekiro n'emisana naye nga tetukola bigenda tutwokesaki bigenda tukokesa naye nga tukoze kitegeregala naye olwokuba enkola gyetukozeemu si nteeketeeke netumaliriza nga byetukoze allah tatuwadde abanaasiku allah bayogerako abaalina omubaka tebasaalanga basaala bawanga ebitaka basiibanga naye ne bamaliriza nga emirimu gyonna gye bakoze allah akisaziza amu nekyo bagize eki bakoze lwaki akisazizaamu sibe basaanidde okukola tebasaanidde kukola ekyo kitegeregana nolwekyo naawe ayagala okusiiba weteeketeeke tetujja kweteekerateekera mmerera songa naye tusobola okyeteekerateekera oyinza okulaba ngaolwagala embeera y'obwavu yeyongerawa mu maaso noga kasooli wange ono gwennimye kanzijengaensawo y'obunge lwakiri tunaanywa ki obuugi mu ramadaan nogirekawo ayinawo akasente kanguleyo akasawo komukyereka mu kateeke mu nju abaana bange banaasiibirako ojja kutuuka wa allah ngaolina akamuti ne bwenolowooza nti ojja kukubutuka gy'okubutuze ogwe mu ibaada nga togyetegekedde nga toli mweteefuteefu kuyo ebijjirira kubakaaba zinsanze wa anna lahu dhikra nga zinsanze otakyagira ki kyobaola batuwangaala mu nsi ne batunoonyeza nogaguni njagala kuwasa naye nga kwogani njagala kuwasa ye kennyini tasaana kukulalira mukazi kubanga ye kennyini simuki sinemuki ketazekuogambyakunoonyeze ajja kukunoonyeza mufaanana tegeregana tebula tugenda mu maka g'abasajja bakulu oba tugenda mu maka g'abantu ne balimu okukuba omuwala omutaaliwo kubanga omuwala omukulu tannafumbirwa nga baagala bajjewo omuwala omukulu ono mutaalindeko ogenda okwesanga ng'omuto gwe baakusubya ye mulungi okusinga ki n'okaabazinsaji nole twekeketeeke tulongoose tukole nga tuyimirira ku ramadaan nga ffe basaanira okugisiiba tuleme kusiiba nga tumaze ennaku ziiseeko kkumi olwo tutandike okusomesa asiiba yaani naye ngaekkumi lize ligezi toli munyeemu oli lisanga ddi omwaka ogujja onoobaawo muno tutuula bwetutuula bujjakuwa tolabawo abatakyalabikawo nga ne bunsi tebakyakiraki tebakyaliwo kigaba nti tebalabika baasenguka aa tebalabika ne mu mugongo gwensi tebagiraki wallahi tebali ardu fa aqamu yetwabatwala basiimayo busiime ne bakulayo obutuuze antuliku banamu oba tebange twabatwala twabateekayo otulo ne tubatwala bagenda tebakyatta era mwebali mukyakuwa muno ababaddemu ng'enseebatutte bw'ogenda ku salafu tomusangayo bw'ogenda wali ku jamia tomulabayo naye nga mu nsi muno mwali wanoyetoolonda mu paaka muno naye kyesola yaliteekawa obulamu obwo obwekosabangaki allah n'abukutaasa akuwe enkomerero esinga okuba ennungi وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته